Nimependa sana toka enzi za nina jina mpaka tina sijaona maana ya mapendo moyoni mwao wote wameja tamaa nikaona bora niwe nawe mama ili litulize wangu mtima umbe wewe mbele pesa mbele wenye gari wao wajapo na kupenda nasema nenda usije niletea ngoma upima sasa babu chukua majibu nena salama Siyejua mapenzi na chana nawe bora ni kubali lawama Mapenzi ya wawiri mama kuridhiana Mapendo moyoni mama kufarijiana Tuwapo chumbani mama kupeana Heshimu wazazi mama tupate baraka Macho mbele mbele toche demu wanoti Macho mbele mbele tochi anapenda pochi Macho mbele mbele tochi demu wanononoti Macho mbele mbele tochi anapenda popopopochi Macho mbele 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 noti Macho mbele 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 pochi Kuku, unapenda ofa, unagawa benzi kwa chipsi kuku Ukiwa kwangu zako, I love you, unanifanya bwege You are so nice to love, mikogwa kifisadi, unanifanya mpumbavu Macho mbele mbele toche, emu wanoti Macho mbele mbele tochi anapenda noti Macho mbele mbele tochi demu wanononoti Macho mbele mbele tochi anapenda popopopochi Macho mbele 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 noti Macho mbele 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 tochi Wow.